ZWAP.com.
Yeah, yeah. Funga fesi uko peke yako we kwangu utoki unanipatia nani julia nani wesea oh my queen nani pikia nani folia ikizidiwa no ma medicine ubaridi bevili kwa barafu nipo nawe sasa napata nafu nitake nini, nisipate my waifu. Tujichunge, tuchunge benzi letu.
Darling, ah. Oh darling.
Yomba sweetie.
Darling, mm. Ah darling.
My vanilla baby.
Darling,
hey, hey, hey.
Oh darling.
My kisura wange.
Darling,
oh, oh, oh.
Oh darling.
Yomba sweetie. Kote wenda pona taka kulinde kwa kingora mm-hmm. We peke ndo nalipara. Ukichoka za bongo takikisha na kuanga kwa dola. Hata tukigombana mara zote na kuaga mkinya. Taki ukose amani, amani. Benzi pingu mepana menificha sitoke mazima. Ikubishe minani. Chataina kwa nani, nao taina kwa nani. Imepangwa kwa wote abado ni ani Pika moro kumshine shetani. Kwe wote maeshani. Ukipanga wondoke basondoka na mimi. Ubaidi bevili kwa barafu. Nipo nawe sasa napata rafu. Nitake nini nisipate my waifu. Tujichunge, tuchunge benzi letu.
Darling,
ah.
Oh darling.
Yomba sweetie.
Darling,
mm.
Ah darling.
My vanilla baby.
Darling,
hey, hey, hey.
Oh darling.
My kisura wange.
Darling,
oh, oh, oh.
Oh darling.
Yomba sweetie.
ZWAP.com